utahiwacu abacu twabuze tuzongera kubonana nami Yesu tego n'ubugingo bwanjye nyejesha amaraso yawangize ibyaha byanjye. Yeah.